abechi tongole chivunanyizwa kubana na amaka Child and Family Protection Unit kupolisi mchitundwe cheruizi mbugwanjwa kwa Uganda bagamba kichimu kubisinzo kubasa nyusa yengeri ya basaji ya chivueso odeyo mgabanyo nyola yengeri jivatulugunyizi wa muma kagabwe echintu chino nechiba yambako ukubako chivakolo ukubako chivatereza Vera Mwakire havunanyizwa kunsonga za abana na amaka mchitundu tundu eche cheruizi agamba nti abasajja bangi bagenda beyo ngero kudukira ku polisi baba nyonyola engeri bakyala babo baba fukide chambika agamba nti waliwo misango giwerera ddala 10 ejiwabwa kumpi buli lunaku mu kutuntundu ogwo ngagisinga kubo giba gya abasajja.
Out of 10 women, 4 are men. And when 4 are men, it is a good percentage that men are also coming out to say no or to say I'm also suffering, which is not used to be the case.
Wamalirize ebyo Mwakire n'agamba nti abasajja abasinga badduka ne bagenda ku poliisi abamu kubonga balajanira bakyala baabwe balabirira abaana abo mu kifo ky'okuba balekera.
Men are also affected. How? Because some women now, they no longer want to take the life of our grand mothers that I'm dying because of my children. They are our children. I also get sick and bring the children with you. We are getting cases where men come in trying to entice the women.
Rita Ntegereize, manager w'ekitongole ekiyitibwa Humanity and Inclusion, agamba nti ekitongole kino kikwata ku bantu abatali bamu omuli abasajja n'abakazi, ne kibabudaabuda mu ngeri ezitali zimu, n'okubanyonnyola akati abagala kali mu bikolwa eby'obukambwe, era nga nabo bakoze omulimu munene olw'obwanjulukufu obuvudde mu bantu abatali bamu okubanyonnyola ebiriyo.